Fresh Out from NigeriMix.com.
Big shout out to Prince on the beat, by the way.
Ati success is coming when Kamacho come a wild coin. Confident, the shaji shuku at one point. Scarecrow flow, ngomani ya njama. Twende leka clip to out, gomba ni ya jana. To leave by the day, bana, tena ni true. Shule tulienda ni by the way, primary school. Who's this? Ya me come out different. A fool speaks and a wise man listens. Dai zangu ziko enough, labda ndege. Kushika sio ni time soon, labda nywele. Sawana bishana, ama mistari ya wana. King flow, brioche, mistari shawarma. Bado flow smart, three piece na simili. Chihuahua prime, do business simimi. Sky to chom, oya, kasikia ma plan. Nilipo accept gift, nilijua Caspia na kam. Hakuna ganji ile trip ya, Caspia na plan. Sai mama ako lavish, bana Caspia na ban. Yo ni wongo, wako lie kwa mapeju. Jua nilisare ku live life on the edge. Medulla was burning, nikagusa aspirin. Ayofa ni mpelekeria, Buddha ask him. Stories of last year, Buddha ask been Nairobi gossip. Story, tupa dustbin. Matek Buddha, patek kwa wrist. Why wait Buddha, nina protect my beast. Where I'm from, Buddha life was a risk. Now paved way for many, like me useful. Na stay mbali na we, na tubongi na Chris, like we used to. Fame got in the way. Buzz only, walevi wataelewa. Kutangulia sio kulewa, matime uchelewa. Nilikuficha in my plans tuongeze kaduo. On ordinary ako jela na my lines kwa nguo. The brother calls me, na feel bad for him. Tungekuwa kwa my stage, we are performing now. Watakupiga, hata ukiwa down homie. Looking down on me, na God na smile down on me. Aujui small minds aswezi kupiga big waves. Where I'm from, walisema swezi patana na Bill Gates. Afadhali doi kose man, woki kosa umekosa. I say umekosa samana. I say umekosa mana. Gware zetu akukuwa na uduma. Kaloleni ni madhare, haikuwa na uruma. Not only Sundays, mama liko daily pasi. Yo Chrissy, githeri was the only delicacy. Na yongwele utabeki, labda fake it. Mali natoka ukimake it, labda fake it. Lines ina in a crossbar. Coffin maker once you dead, na thief wanna tackle prosper. Snakes in your head, come Medusa. Nime make careers ban, ask wale nime gusa. In God we trust, ka for glides kwa giza. Sierra Leone, fork knives na lizard. Devil is lacking, I say saka jamen. Lazima tu make it work, ka saka jamen. Vitu zina go kushoto, ufil umekasiwa. Siwezi ban photo, niko underground kasiwa. Bank call ni executive, squeeze his pangi line. Vince nipe beat bana, King ni pangi line. Parking bado ndogo, King apange ndai. Friday flani ya kumfuka walk in na telly. Raining that day, na mboga kwa belly. Tobasco, nikawasha fire in my belly. Bench, na not easy points on a life ime change. Na not easy coins, na vile na coin easy phrases. I'll be forever in your faces.
Fresh out from NigeriMix.com.